umwakae vikombe tuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi.
Oya set yet
I am Ram on the beats.
Tuachi yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi. Iangae, 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 iangae. Kwanza mbele chuma nyuma kuta, tumejipanga. Yoyote ataija tunamchakaza, mana ata wanangu wa boda boda, wakina mama oza mboga, makolo mta safa sana. Umwakani wetu kama unabisha bisha bwana, ila tukija kukutana utakuwa umejichanganya kwenye mfumo wetu. Na tukipata kibonde tukikomoe, tukipige nyingi yani tukibomoe, afu hatuchagui vikombe, unasomba vyote kama mwananchi ringa, yani unakadi vimba tuwaboe. Iangae, 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 iangae. Boda, wakina mama oza mboga, makolo mta safa sana. Umwakani wetu kama unabisha bisha bwana, ila tukija kukutana utakuwa umejichanganya kwenye mfumo wetu. Na tukipata kibonde tukikomoe, tukipige nyingi yani tukibomoe, afu hatuchagui vikombe, tunasomba vyote kama mwananchi ringa, yani unakadi vimba tuwaboe. Umwakae vikombe tuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi. Umwakae vikombe tuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi.
Oa